Dance on the beat.
Ithina kulomkhakha izinkingi bafana nisebancane ithina lana izinsizwa.
Ayisho vele namanje lana kusayithina insizwa. Ngisho ngeza nibagaki lakuthina nisoze nafitha. Ey.
Ithina kulomkhakha izinkingi bafana nisebancane ithina lana izinsizwa.
Ayisho vele namanje lana kusayithina insizwa. Ngisho ngeza nibagaki lakuthina nisoze nafitha. Ey.
Yepis, hola boy. Sokala lantwana nang lo out of proper out of skate. Bega manje transfer masha manje.
Aisha, mina ngiyashaya ispani nina namafaka nasaba lolayini ngiyawubamba nginabebhabhisa makhanda ngababalabala bangayenza lento ngokukhandla ninabanye nimbalabala njengakaze yashayina ngibamba isiphalaphala manqala ngithi ngiyabhalabhala sivele hlale emhlane sithi laba ngibaphosele hlane susi sikwarakwara mangirepha kulabafanyana abancane nginkalakatha ngishe ikasi lakho gcwala bayancane nongivuma ngifile bafana bami nophapha masekuhlwile niyabona ngikhwantshile kodwa lani isikili sikhulile ninaliphelile umsoco kunina mina ngokudile ngisho ngiza nibaningi dingo kuningi ukuze ningidifisha umshosha phandle leto silanda fast kwamaqhakaza nikaze kudume ibhansi eqhume inhlanje sibanje anenze fast nimkhiphe ngaphandle lokhulumayo ngimcante nikade ibehavior yeni ngangiphathi nesilwane
ithina kulomkhakha izinkingi bafana nisebancane ithina lana izinsizwa.
Ayisho vele namanje lana kusayithina insizwa ngisho ngeza nibagaki lakuthina nisoze nafitha. Ey.
Ithina kulomkhakha izinkingi bafana nisebancane ithina lana izinsizwa.
Ayisho vele namanje lana kusayithina insizwa ngisho ngeza nibagaki lakuthina nisoze nafitha. Ey.
Sho, ngiza ne-EP enkulu ezoyenza lifasa amatheku. Thina izintsha enkulu baba masifika isikhundla sinikeni. Doshi sanziganza emgedeni bese ngishona empini. Ngivusa insimbi zakudala emeveni bese ngikhwela emthini. Baphahlaza amadolonke sando bafaka ukhokolo. Mina ngiqine ngokwanele ungangifanisa nothobolo. Lento yena yikho nina njengentombi eshaya moya. Kusamele ngiyonibhekisa kahle ngiyabona nikho wash. Mina namagege sanokuphuma soblomika wash. Sidlela ithumbu nesibindi siniphathele ingane blind. Mina ne-rap baba till infinity. Lento yethu engazi ukuphela njenge-break laseswelishi. Namanje kusayithi insizwa ngengoma sibuyisa imizwa. Ungababuza bonke mphitha ngerelikhi ngiyabagqiba. Bathwese amabhaza asindayo ngibaphendula igqila. Namhlanje ubhizi inkinga nakusase ngabakhila.
Ithina kulomkhakha izinkingi bafana nisebancane ithina lana izinsizwa.
Ayisho vele namanje lana kusayithina insizwa ngisho ngeza nibagaki lakuthina nisoze nafitha. Ey.
Ithina kulomkhakha izinkingi bafana nisebancane ithina lana izinsizwa.
Ayisho vele namanje lana kusayithina insizwa ngisho ngeza nibagaki lakuthina nisoze nafitha. Ey.
Ithina kulomkhakha izinkingi bafana nisebancane ithina lana izinsizwa.
Ayisho vele namanje lana kusayithina insizwa ngisho ngeza nibagaki lakuthina nisoze nafitha. Ey.
Ithina kulomkhakha izinkingi bafana nisebancane ithina lana izinsizwa.
Ayisho vele namanje lana kusayithina insizwa ngisho ngeza nibagaki lakuthina nisoze nafitha. Ey.